Ziende kwa mola kisha dadi na mami Walowekeze mali kunileta duniani Dunia wanja vita na pambana jamani Mola nipe subira sijatoka imani Nondole na hila nishive maduniani Dunia wanja vita na pambana jamani Atanki kosa Nipe subira atanki kosa Moyo kichoka Nipe subira tanki choka Tena na imba kwa siya imani kwa biblia Nadhani unanisikia Mola nonyeshe na njia magumu na yopitia Nisije kuangamia Tena na imba kwa siya imani kwa biblia Nadhani unanisikia Mola nonyeshe na njia magumu na yopitia Kitu nimeva bado mambo bado magumu bado sina kitu nimeva bado ani mwenzenu mimi bado sina kitu nimeva bado ani bado ngumu bado sina kitu nimesanda bado Mchicha bamia misina mane Nabaki kishingo upande Na kuvumia mtapata wande Mihali mbaya sina hata toroli Na mumba mungu mbele giza sioni Sina chochote chakuleta jikoni Mihali mbaya sina hata toroli Na mumba mungu mbele giza sioni Sina chochote chakuleta jikoni Sina kitu nimebaba bado
mambo bado magumu naomba Mungu anisaidie
Don't be